than her eyes. Sound of
another love story. This girl, una shangile her Facebook. Amishona gazura. I don't know what to do. Nimukunda bandimuna kumpenda. But it's all I feel inside. Twale vyanje ona hori kwendo tane nabo. Just the two of us. Niwa wundi kwendo chirira vyona. Niwa wundi kwendo ine vyona. Niwa wengo wanyanga nisena vona. Kwendo chirira vyona. Niwa wundi kwendo ine vyona. Niwa wengo wanyanga nisena vona. Chirira viona, ni wa undi pendo ine viona, ni wa wengo wanyanga nisena vona. Yeah, omushana, enjula, yaguma niliwe, omumbeho, enaku, tindi kureviwe, hakuwa niwe ni kwetima, omutima niwe ni kweguma, Ibrahim kukambira kama, mjo wombe tiro kwesima, ninyenda kukunde. Twale vyanje ona hori kwendo tane nabo. Just the two of us. Niwa wundi kwendo chirira vyona. Niwa wundi kwendo ine vyona. Niwa wengo wanyanga nisena vona. Yeah. Niwa wundi kwendo chirira vyona. Niwa wundi kwendo ine vyona. Niwa wengo wanyanga nisena vona. Chirira viona, niwa wundi kwendo ine viona, niwa wengo wanyanga nisena vona. Yeah, that's why I back off all the time. I want to see ya. Yeah, oli mulungi niwa bachira ona lungi. Nakuhitaji wewe baby, nakutamani wewe baby. Yeah.